selector.
No, my selector. Me do selector.
Lakini naokopa kanyona kanya hivu hivi. Oh, siti kuna mwenyeze wape mbenwa sisike. Mwana naokopa watanyona kanya hivu hivi. Asa siju ino kanya, siju ino fala, au siju imaswea. Ila napata chabuki waka mana na shingo kula chakulala. Nyonge na nyongo nyea mwazo napata chabuki waka mama. Hani kwako michizi poyoyo, usende mbali nami wendo tulizo la moyo.
DJ Me Do Selector.
No, my selector. Me Do Selector.